Ngiba nomuntu wami mina Engibuza sengihambise Yeah ngihlala nomuntu wami mina Engibuza sengihambise Uyahlekisa umuntu wami Ubethoba nabashipa isiphede Uyahlekisa umuntu wami Ubethoba nabashipa isiphede Ngiyakhumbula ngisethu kakuda Nanithoba nabashipa isiphede Ngiyakhumbula ngisethu kakuda Nanithoba nabashipa isiphede
Unani, nimsamata, nimina, unani.